message. Love, soldier. Yo, ukaleta kanisa nisa lika nawe ukazaho watalawa wa Kongo walita miziki ya Kongo kanisa nisa ikashohora kali wajireba wajita hiti wazala wabanya bambara watulieba kama tubayala haliyoba papa rata harijite love soldier haliyogo king nasa grace figure gachiro zalawa ahogechi muta kumanya class legite lecheraho
wanya niti wilkana niti zekuiba niti Yona no vita hiti
leka nawe
onya ni hiti wirukana ni hiti waze kuiba ni hiti yona vita hiti waze kuchukura hiti yona vita hiti waze kuya ni hiti warumura ni hiti sasa mtu ni hiti yona vita hiti wefeke rapa
levite ozao waza ha radio wajira ngupi na voya ndire kumuyamba agenda yine city Kaligamba mushana gwatere wagambira implanisi komune bwambala nuwe kingi tori kingi ibona bakusigire ucumanyeke twena tukusigire love so jana nyukusigire papa rwapa na wakusigire grace sugar na wakusigire king nansa na wakusigire hey yeah
Tanaka ni hiti. Yona vieta hiti 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 by hiti. Hiti by hiti. Yona vieta hiti hiti. Wanya ni hiti. Wirukana ni hiti. Oze kunya ni hiti. Tanaka ni hiti. Oze kuiva ni hiti. Yona vieta hiti. Wepala leke rapa. Leke rapa.
Visuvambi kambu zerivite Nkubuzi habga chulantara wa Habga chulukutera remix E music ya iwaini Ninji manyeje mwane kwa siri Kuzomu studio kujishisha Neda baba Sayonati Love soldier